Yeah, Iggy the Pumps, yeah. Wanna go some? Viongozi kwa nchi kama hii, kwani vip? Unafiki wanei na madi, kwani vip? Labda kiki ya sanami msani, kwani vip? Haushikiki kwa wazazi na jamii, kwani vip? Na wazaga inakuwa vip, kwani vip? Napendaga kitu kama kip, kwani vip? Nakulaga mafuta bila chips, kwani vip? Inani umaga watoto wa kinkise? Sa mtoto ni ngongoti, ulale nini ukue? Nataka mashosti na wako wasijue. Yanini mitoki ni pejipu ni tumbue? Takuhonga boti la bahari ukanunue. Asa inakuwa vip, kwani vip? Kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Hata mini lewe bahi na husu, kwani vip? Mtoto mina penyezewa na mabusu, kwani vip? Mambo ya kiutu zima yupi nusu, kwani vip? Ukitaka kashta kinakurusa. Sa mtoto ni ngongoti, ulale nini ukue? Nataka mashosti na wako wasijue. Yanini mitoki ni pejipu ni tumbue? Takuonga boti la bahari ukanunue. Asa inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Yeah,
inakuwa jeni vipi na, yeah. Unanchukia kwa lipi na, lipi na. Nacho kumba basi tuliza kipele, siji mwagia kuku mchele. Nona mna mawenge vipi kwani mnaliweza kwele? Na kama unaweza basi pita mbele. They never believe us, wengi wanigiza. Now we on top, wengi wanatusikiza. Songo vla miujiza, we trust in Jesus. Na Mungu peke baba na emaliza. Mtoto ngongoti ulale nini akue? Nataka mashosti wako wasijue. Yanini mitok nipi jip nitumbue? Nita kuonga boti bahari kanunue. You did.
Asa inakuwa vipi? Kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip? Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip?
And yes, you look boy Dira na country we say. You ready now, vip, kwani? Yeah, for real now, Tani.